umshayo mthakathi awusumshaye mina uma sengifike kina uyobaleka thina sumshayo mthakathi thina sumshaye mina uma sengifike kina awuyobaleka thina sumshaye
Show me that I'm confessing.
Some giant me.